Shika moja, shika mbili, shika nao. Shika tatu, mengine achana nao. Kuna wale wapenda habari zao. How how, achana nao. Acha wachana, acha wachana. Toa barizi tu kubwa faida yao. Wakileta neno, wambie mwisho wao. Undo mwisho wao, upo mwisho wao. Kwani wendo alfa na omega wao. Sishinda ni spiri na baskeli ambao. Wali nipa mwanya nikapiga bao. Nisha piga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa, washa. Yata nipenda umi nataka washa. Taka malumbu tesha pata. Washa, washa now. Washa, washa penao. Washa, washa moto, washa kitu, washa. Washa, eta nipe na uminataka. Washa, ataka malumbu tesha pata. Washa, washa now. Washa, washa penao. Washa.
Washa moto siogope. Wanazeeka wengine wakizaliwa. Wakutusema waishi na amna yeyote. Wakusimamisha majaliwa. Na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu. Na iya atasia sikukuu ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nmelisha wajuku. Wa wajuku, tomana na haso kukushinda. Wakisikia na bolu, wasi confuse mimba. E nani, najua najiuliza, nani ka uninja.
Ni kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali, sana, naomba msama. Kanaka kama sijali. Ni kama nikiongezo mtama, wanaongezo watamani. Maonea kwa mbali, sana, naomba msama. Kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda uminataka.
Washa,
hata kama lumbu tesha pata.
Washa,
washa now.
Washa,
washa penao.
Washa,
washa moto, washa kitu, washa.
Washa,
eta nipenda